Na-na-na-na-na. Ah,
yeah. And a fella look tell pande case. Tanzania wagwan, Kenya wagwan, another mad combination. Run it.
Toto kisura shepu karifi kwa mama. Tolu kabula wanawe haki inama. Kao wachura kandila wama. Mgangarula zambi kufurulana. Yani kiungo fundi na miwinga machachari. Basi zina lata kwa gunye kiwanjani ndo hatari. Ae inye inye gwede gwede. Moyo wangu lege lege. Unaugua dege dege mame. Yeah. Inye inye gwede gwede. Moyo wangu lege lege. Unaugua dege dege mame. Mame.
Napenda gana vyo sema.
Impress me, no, not after. Never been no imitation. She happy with the crown. Pussy like a rockstar. Shake it to my pussy, water, waki and guka down. Woman that talky faster. None of them are imitator, and them I look like clown. Baby girl, endo master. Let me guarantee that you will never wear a frown. Feeling you, you feeling me. Shorty, we meant to be. Niku be loving mommy. Shorty, we meant to be. I'm feeling you, you feeling me. Shorty, we meant to be. Ni kupe love in mami. Shorty, we meant to be.
Napenda gana vyo sema.
Tamu.
Nipe hote.
Tamu. She really likes it. Tamu.
Tukiwa hote.
Girl says she knows she mine.
Tamu.
Walking down by time.
Tamu.
Nindo chaguo lake.
Tamu. Kati ya hote. Hote.
Inye inye gwede gwede. Moyo wangu lege lege.
Feeling you, you feeling me, shorty, we meant to be. Ni kupe loving mami. Shorty, we meant to be.
Napenda gana vyo sema.
Tamu.
Nipe hote.
Tamu. She really likes it.
Tamu.
Ukiwa hote.
Girl says you know she mine.
Tamu.
Walking down by time.
Tamu.
Nindo chaguo lake.
Tamu. Kati ya hote. Hote.
Yeah.